Mommy, please don't cry. Got you keep hurt. Can better you go hard.
Niggas in the
butt. Wanna say my watch familia. That come and make watch. King Kong la familia. Master, mafia, power, gangster, ninja. Uzireta mjozo baba yangunza kuchinja. Kiabo kaporisi. Nuksi kama disi. Hopo si hisi. Gonya short you never missi. Nuksa ukipeta. Swing now na nyeta. Man. Baka wase wana pika ngeta. Makofi shangiria kafiesta. Harakeri Jay-Z remix the better. Yeah, kiss kiss through Monday. Bari mbaka Sunday. Cash in out na wapambe. Jirambe kaumekura kande. Ukishiba usahau. Enda kakunye na uze chambo. Kama billion lucky, billion mia. Sumu kwenye shati, cross border India. US simu zinalia. UK ndio na mchinjia. Dubai kafa. Ilala ndio na mfukia. Shenzi yake. Sina wongo sina kweri niko neutral. Aniko mbari juu pembeni kwa mbele ya Pluto. King saki mbele iwe majuto. God yes. Swagiri vituko. Uchekeshu wakati unacheka mcharuko. Mboso ama asile ichamboso. Izo manizo for shizo. Movizo sifa mpeduli. Gumi fandizo. Bongo cinema uma Izo majera majiri maruru majizo majumba kalumba wanapata mfurulizo mfurulizo mfurulizo.
Ah, what's up nigga?
Was a man meme what you do? King Kong when you keep it this year. Gas gas what to want why you go okay. Hey.